Ewe, nayo lo mbhalo eculo utsho kunjalo. Noba kungeza ntoni, noba yimbandezelo, noba yintoni, uza kuthembela enkosini, abeke ithemba lakhe kuye. Nathi okunjalo, sifuna ubeka ithemba lethu kuye, ngoba siyazi unako ukukhokhela nika umkhombandlela kuyo yonke into, kwaye uyakwazi ukunika umkhombandlela. Kwaye yazi hayi kuphela oko, kodwa kweli xesha silapha emhlabeni sifuna ukugcina ngendlela ekubhalwe ngayo apha kuIsaya sahluko samashumi amathandathu anani kumqolo weshumi, ndinemihlali ndanemihlali ngoYehova, mphefumlo wam uyakugcoba nguThixo wam, kuba endinxibe iingubo zosindiso endithe uhambo ngengubo yokwaleka yobulungisa, njengomyeni ononkotsho ngokombingeleli nanjengomtshakazi evethe iimpahla zakhe. Kuba njengoko ilizwe livelisa izilimo zalo, njengoko umyezo untshulisa intlwayele yawo, ngenjenjalo inkosi uYehova ukuntshulisa ubulungisa nendumiso phambi kweentlanga zonke. Kude kube lapho eli lizwi limangalisayo lihle likaThixo. Bandithanda ukuthi okanye ndicele, ingaba inkosi ayikwenzi oku sixelwa apha umqolo weshumi elinanye? Ingaba akenzi na ubulungisa bakhe nendumiso uba intshule phambi kwentlanga? Owu, bazana oodade, siyabona uba Thixo akasileli, kodwa uyayizalisekisa into ayithembisileyo. Ngokuqinisekileyo uyayigcina kwaye uyayizalisekisa. Thina nje amakholwa singakujonga kakuhle, sibone samkele kakuhle, kuze onke amazwi esithembiso noba kumnqophiso omdala noba kumnqophiso omtsha afumane ukuzaliseka, ezalisekele injongo le ayexelwa ngenxa yayo. Siyabona izinto ezininzi ziyazaliseka phambi kwamehlo ethu, kwaye ndifuna ukuthi kuphela abo inkosi banike amehlo akhanyiselweyo abonayo. Bazalwane nootata, sifuna uziphakamisa uba sicinga uba singoobani bani abaziyo, kodwa thina singabantwana bathixo singadumisa kuphela ubaba lukaThixo. Sithi usinike ukubona, uvule ukuva kwethu, uvule ukuqonda kwethu ukuze samkele, ukuze sikhwaze simemelela ngovuyo njengoba kubhaliwe apha, ndinemihlali ndanemihlali ngoYehova, umphefumlo wam uyakugcoba ngoThixo wam. Oh, ingaba yonto emangalisayeleyo bazana oodade, ayikho enye into eshiyekileyo kuthi, kwaye asifuni enye into. Ngokunjalo sifuna ukuvuya nje ngakonke oko inkosi ikuthethileyo. Yazi xa umntana esamkela into uyavuya ngokuba uphiwe into entsha kwakhona, kodwa inkosi isinike into entsha. Oh, singathini ungavuyi ngako ko? Wenze sazi oko kushiyeke kufihliwe kwabaninzi kuzo zonke izigaba, kodwa ukhethile wasimisela ukuze atyhile uzuko lwakhe kuthi, azise ekukhanyeni izinto ezifihlakeleyo. Oh, malibe kuzuko kwinkosi. Ndiyakuba nemihlali emikhulu enkosini, mphefumlo wam uyakugcoba ngoThixo wam, kuba endinxibe iingubo zosindiso. Ingaba ukwenzile? Ukwenzile. Usinxibisile iingubo zosindiso. Ngaba kumangalisoko? Asinakubulela ngengubo nje emangalisayo athe wasombathisa yona. Ewe. Bendisenditshile uba xa umntwana esiphiwa into uyavuya, thina ke xa sifumene into entsha sawuthina ungavuyi, sawuthina ungadumisi. Kumele sikwenze, ayikho enye into eshiyekileyo ukuthi uba siyenze. Masimeni ngoku sidumise sonke. Bawethu osemazulwini, ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu entliziyo yam. Nditsho nakule yure yam yasemva kwemini, ndiyakubulela Nkosi ukuba usinike iingubo zosindiso. Nkosi, sifuna sifuna ukuvuyisa, sifuna ukudumisa igama lakho elimangalisayo elihle. Igama lakho lingaphezu kwawo onke amagama. Kweli gama kukho lonke usindiso. Oh Nkosi, siyaqaphela oko ukwenzileyo kwaye usasenzela khona. Oh Nkosi, kweli xesha kunjalo thethile nathi ngendlela emangalisayo. Oh, siyakubulela ngokuvela kwinzulu zeentliziyo zethu. Haleluya Nkosi, sawuthini kuwe? Yiza kwimpilo yethu nakule mva kwemini nje kule yure. Sela umzana wam apha othixo usikelele sonke thina sihleliyo siphulaphuleyo Nkosi, ukuze ilizwi lakho silamkele. Nkosi, sinika uzuko igama lakho Nkosi, kuwe kuphela kube kudumo nembeko egameni likaYesu. Amen. Ungachopha phantsi, ungaya mzana uFrank. Ndumiso nembulelo kuyinkosi. Beningakulindelanga ngokukhawuleza. Uyazi uba kunjani umsebenzi wemini? Awukho nzima njengokufaniswa kokushunyelwa intshumayelo. Ukuyifunda nje, uyifunda landelelanisa izibhalo, oko ke kungalukuhle nje, kwenze kakuhle. Kodwa buya uyayazi inxaxheba yakho phambi kothixo, kwaye uyazi uba uzawumela uphendule ngayo yonke intshumayelo, ngayo yonke inkonzo ngala mini. Ngoku izinto zikhayeleka zohlukile ngamanye amaxesha. Abantu abaqapheli ukubambana kwabo bathathe inxaxheba kuthixo. Ngoko andiceli uba ndisizelwe, kodwa ndifuna ukuqonda nje uba kuqonda uba ayonto elula ukushumayela ilizwi lenkosi kweli xesha. Kungalula ushumayela intshumayelo kwizihloko ezithile uthethe ngakho, kodwa ukugqithisa ilizwi likaThixo elithiliweyo ngendlela inkosi elithethe ngayo luxanduva olukhulu. Ndiye ndabhalela umzalwane mvanje ndaxelela nabanye, izinto ezininzi sinesiqalo kwaye izawuba nesiphelo, kodwa uthando lukaThixo aluze luphele. Alunasiqalo alunasiphelo. Kwaye ukuba ndingongeza apha, ithi uThixo unenceba kwaye uThixo unobabalo. Kodwa akukho apho ithi uThixo uyinceba okanye ulubabalo, kodwa kubhaliwe ukuba uThixo uluthando kwaye lo ohleli kuThixo uhleli eluthandweni ngokuba wamkele ubabalo netaho livela kuThixo. Kwaye xa umzali uRuth ebegqininisa kokuba uThixo usinike izinto ezintsha ngalo ubabalo, isibhalo size entliziyweni yam ukuba uThixo ufuna usinika intliziyo entsha kunye nomoya omtsha. Kunceda ntoni uba yonke into ibe ntsha ukuba siyamkelanga intliziyo entsha kunye nomoya omtsha nobomi obutsha obuvela kuThixo? Ngoko sokugcwalisa ingubo endala ngamaceba amatsha size sihonjiswe kakuhle. Kodwa njengoba sivile, uThixo usinikile iingubo zosindiso, usindiso olupheleleyo luyafundiswa eBhayibhileni yethu. Utsho nombhalo weculo ukuba sihlanguleke kondawo kongendawo. Usindiso olupheleleyo yinto efundiswa iBhayibhile yethu, yinto uThixo ayithembisileyo. Kwaye siyazi uba uThixo soloko egcina izithembiso zakhe. Kwaye asifuni uba siphendulele abantu, kumele uba siphendulele abantu kubantu ekuthe sashumayela kubo abasindiswa. Sifuna ushumayela ilizwi ngendlela yoba bonke abo bathe bahlala phantsi kokuvakala kwelizwi banikwa ithuba nokwazi ukuba babe namava neNkosi, ukuze sibe sonke kwakhona ephakadini. Andinamdla ekuthetheni kumawakawaka emhlabeni kuze kungabikho mntu oguqukayo, kodwa ndifuna ukubona ikhulu lonke lime phambi kweNkosi yethu uThixo wethu. Nanko kumbona olana langazelelo lwethu. Ngoko sifuna uThixo nje asisikelele abe nathi. Ungandikholwa, ndiza apha njengawo ndisithi, Thixo wam, ndizawuzisa ntoni? Leliphi lizofuna ndilifunde? Ufuna uthini kuthi? Andizi apha nenkqubo egqityiweyo, kodwa ngoku amehlo am awele kuprofeti Isaya 61 ithi kumqolo wesithandathu, ke nina ukubizwa kwenu kuya kuthiwa ningababingeleli bakaYehova. Apha ndifuna usifunda esithembiso umnqophiso mdala ithi apha kumqolo weshumi, ndinemihlali nanemihlali ngoYehova, umphefumlo wam uya kugcoba ngoThixo wam. Ngabe uyakhumbula indumiso kaMariya xa isithunywa uGabriyeli seza kuye sathi, wena ubabe ubabalwe ufumane ukubabalwa nguThixo, usikelelekile wena ukholwayo. Ngoko athi, umphefumlo wam uyayiphakamisa iNkosi, umoya wam uyavuya kuThixo umsindisi wam. Uyayintoni? Wava isithembiso wasikholwa, kwaze kwabe khona ukuphindaphinda kwesandi kuye, waze wakuvelisa oko kwindumiso yakhe. Kuyafana kubo bonke abakholela izwi kaThixo kweli xesha. Oh, unoyolo lo ukholiweyo, yangenziwa kuwe ngendlela ekuxelwe ngayo. Ngoko bekusengekho nzima kuye uba adumise le ndumiso. Okufanayo kumele kube yiloo meko kuthi. Ngoku umzali uRuth secaphule isibhalo endigqibo sifunda nje apha engakhange asifunde. Kwabase-Efesi isahlo sokuqala umqolo weshumi nesixhenxe, ukuba uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu uyise wozuko aninike umoya wobulumko wokunityhilela nimazi kakuhle. Nikhanyiselwe amehlo engqondo ukuze nilazi into eliyiyo ithemba lobizo lwakhe. Nento obuyiyo ubutyebi bobuqaqawuli belifa lakhe phakathi kwabo abangcwele. Nento obuyiyo ubukhulu obuncamisileyo bamandla akhe abhekisele kuthi thina bakholwayo, angokokusebenza kokuqinisela kokomelela kwakhe. Yes, qala le ngcingo yokuqala le inye yoba uKristu ufuna usinika amehlo akhanyiselweyo entliziyo ukuze siqaphele ukuba kunganto na ebukumkanini bukaThixo ngeli xesha. Kwaye koku masifunde kwabaseefesi sahloko sesithathu umqolo wesine aphithi, enothi ngoko nakulesi nibe nokuqiqa okwam ukuyiqonda imfihlelo kaKristu, ababengathanga kuzimbi izizukulwana bayaziswe oonyana babantu, njengokuba bayityhilelweyo ngoku abapostile bakhe abangcwele nabaprofeti bakhe ngaye umoya. Ayikhona amaxesha xa uThixo washiyeke efihlakele kude kufike ukuzaliseka koko akuthembisileyo. Indlela athethe ngayo yayi ngayo abaprofeti, kwaye kumnqophiso omtsha kukhona abapostile, kumnqophiso omdala ingabaprofeti enokubonisa ukuba oku bekuprofethiwe kwathethwa ngabaprofeti kuyazaliseka. Ngoku abapostile bomnqophiso omtsha ngokuphindaphinda nayo babekuzaliseka kwelizwi lesiprofeti, mnqophiso omdala alibeka kwisiphatho sesibane. Nditsho nenkosi yethu Yesu ngona mzekelo ogqwesileyo wakho oku, xa wavakalisa waxela kuLuka isahlobo samashumi amabini anesine umqolo weshumi wamashumi mane anesine, ndilanga amazwi endiwathethileyo kuni ngoku bendisesenani, kuba zonke izinto kumele zaliseke bezibhalwe kumthetho kaMoses nakubaprofeti nakwiindumiso ezimalunga nam. Ngoku wayivula ingqiqo yabo kuze baziqonde izibhalo. Inkosi yethu yakhomba yonke into uThixo uyibhale ngabaprofeti endumisweni, into eyayibhalwe kwiincwadi zikaMoses, oko yinto eyayithethiwe kumnqophiso omdala wonke uba yonke izalisekile, yonke izalisekile kumnqophiso omtsha. Ndifuna ukubonisa ubunye nje obumangalisayo kwamadoda kwaThixo apho ezibhalweni ezingcwele, kwaye siyakuqaphela uba enye ingoPawulos owayikhokela evumelana noPetros, kodwa yayingumoya engcwele owathetha ngabo bobabini ukuze bafumane okumanyeneyo okugqibeleleyo okungcwele elizwini likaThixo. Elizwini likaThixo izinto aziyalelwa zikhokhelwe kuqala, kodwa izinto zikaThixo zihlale zilungile kwasekuqaleni ukuba siyazivumela ukuba sithobeke phambi kwazo. Ndifunda kwabaseefesi sahluko sesithathu uqolo wethoba ukuze abantu babone bayintoni ubudlelane bemfihlelo le kusukela ekuqaleni kwehlabathi okufihlwe kuThixo owadala zonke izinto ngoYesu Kristu. Phawule lizwi imfihlelo le ekuqaleni kwehlabathi ususele ekuqaleni. Ekuqaleni kube ekho ulizwi, ulizwi kuye uThixo, ulizwi enguThixo. Oko bekufihlwe kuThixo usukela ekuqaleni ukwazisa imfihlelo yakhe namandla. Masifunde koku kwincwadi yezenzo isahluko sesithathu kwaye safumana kanye ilizwi elinye. Izenzo isahluko sesithathu inkolo amashumi amabini ananye apha kubhalwe kubhekiselwe kuYesu inkosi yethu lo ekumele amazulu amamkele kude kufika amaxesha okubuyiswa kwento zonke awathetha uThixo ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele kususela kunaphakade. UThixo wayenabakhonzi bakhe nabaprofeti bakhe, wayefuna utyhila icebo lakhe ebantwini bakhe usukela ekuqaleni. Kwawuthethile ngabaprofeti bakhe kwaye kusabhaliwe kuAmos sahluko sesithathu umqolo wesixhenxe. Inene uYehova uThixo akakhe enze nanye into angathanga alihlakaze ucelwayo kubakhonzi bayo abaprofeti. Uba sifunde imiqolo yesibini yokugqibela kumnqophiso omdala, abantu abaninzi bagqitha nje oku. Sifuna ufunda lo mqolo umnye obhekisela kumprofeti owayeza ukuza. Kodwa kumqolo wamashumi amabini ithi anesibini, kwiinguqulelo zethu zesiXhosa nguMalaki isahluko sesine umqolo wesine uthi khumbulani umyalelo kaMoses umkhonzi wam endamuyiselayo eHoreb ngokusingisele kumaSirayeli onke imimiselo namasiko. Yabonani, ndiya kuthumela kuni uEliya umprofeti ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo kaYehova. Umthetho kaMoses waziswa waqhagamshelana kunye nokuthunywa kwalo mprofeti, kwaye khona abantu abakhutyekiswa yinyaniso yoba umprofeti kaThixo uzalisekise iindawo ezininzi kumnqophiso omdala. Ukuba ebengenzanga kanjalo wayengayuba ngumprofeti nakanye. Kumele sibuyele kwilizwi lesiprofeto, kumele asibuyisele kwilizwi lesiprofeto, ngumsebenzi wakhe lowo. Kumele siqonde oko kube kanye kuko konke. Khona bathi hayi siphila kumnqophiso omtsha, ndiyakholoko ngentliziyo yam yonke le yinyaniso ngeepesenti ezilikhulu. Kodwa kutheni siphila kumnqophiso omtsha? Kungokuba sinomnqophiso omdala kwaye siyabona ukuzaliseka komnqophiso omdala kumnqophiso omtsha. Oku kufana neempiko ezinkulu namaphiko amakhulu amabini ahambelanayo, umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha. Kweli cala kuzithembiso, kweli cala kukuzaliseka. Apha inkosi yethu yazalisekisa yonke into eyayibhalwe kumthetho kaMoses nakwiindumiso nakubaprofeti, kwakumele uba izaliseke. UPawulos wayefuna ukwazi sibandla kwimfihlelo kaThixo kwaye wakwenza kangangoko wayeyalelwe kwixesha lakhe. Kwaye kumele sonke sivume namhla xa sifunda incwadi yokuqala uTimothe isahluko sesithathu nencwadi yesibini uTimothe isahluko sesine nezinye izibhalo ezininzi, uPawulos uthi umoya uthetha ngokucacileyo oko kuzawukwenzeka kumaxesha asemva, kodwa zangaphili ukuze ayibone imihla yokugqibela, kodwa wabonalisa ngomoya ukuba kuzawuba njani ngemihla yokugqibela. Ngamanye amaxesha xa sithethe inyaniso yoba uThixo wamsebenzisa umzana uBranham ngendlela ekhethekileyo kwaye wayenokuxhamla kwicebo likaThixo lokusindiswa, waziswa waze waqhubeka naye, baza abanye bathi hayi kumele igama lakhe libhalwe eBhayibhileni, hayi amagama ethu abhalwe kwincwadi yobomi yayo imvana. Kodwa ndiye ndibuza namhla, ingaba igama likaPetros lalibhaliwe? Ingaba igama likaPaulos lalibhaliwe? Nditsho noYohane umBhaptisti lalibhaliwe igama lakhe? Hayi, ithi nje kuphela indoda ethunywa ivela kuThixo yayingumntu okwakumela aze alungisele inkosi indlela. Ubala ukuba ngubani igama lakhe yayingelo nqaku elo, kwakumalunga nolungiselelo ekwakumele aluthwale kwela thuba, kwaye ulungiselelo olungcwele lwathwala lwaze lwahamba ngokwecebo likaThixo losindiso olungcwele. Injalo kanye ke kweli xesha kwakungabhalwanga ngela xesha ukuba wayezobhaptiza, kodwa abantu abeza kuye babuze, mamele, ingaba uzibeka phi wena? Yintoni impendulo yakho? UThixo wayinikile impendulo, wayewazi umyalelo wakhe, kwakungekho ngxoxo. Waya eYordani waze washumayela, uThixo wazisa abantu uba bazophulaphula. Ngemini ethile wathi kumele anyuke, mna kumele ndehle. Wathi umhlobo womyeni uyavuya xa esiva ukuvuya komtshakazi, ngokuthi olu vuyo lwam luzalisekile. UYohane kwakumele uba adibanise ibhlorho evela umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha ukuze azise umnqweno umsindisi. Emva koko kukhona aba bathi eli xesha, hayi utheni umzana uBranham wathathwa phambi koba inkosi yesu ibuye? Ndiyakubuza, kutheni uYohane uBhaptisti wanqunyulwa intloko phambi koba uKristu liphalale igazi lakhe emnqamlezweni eCalvary? Xa umsebenzi wakhe wazaliseka, wavunyelwa bahambe, wavunyelwa bahambe ngoba ulungiselo lwakhe lalugqityiwe. Kwaye xa abanye babafundi bakhe bengenakukholwa uba uKristu yayingumesiya, wabathumela kuye babaxelela uba mbuzeni uba nguye okanye ayinguye. UYohane wayekholwa intliziyo yakhe yonke, wawubona umoya usihla phezu koYesu njengehome, wangqina phambi koThixo nabantu, kodwa abafundi bakhe babambelela kuye, banzinyelwa kulandela uKristu Emva koko wabathumela kuye kwaye bafumana impendulo elungileyo. Ngoku mandikuthethe namhla, asilandeli Yohane apha, asilandeli Paulus, asilandeli mzana uBranham, silandela uYesu Kristu inkosi yethu. La madoda kwaThixo asibonisa indlela yakuThixo kwaye simqaphele uKristu kwaye sinokuba namava ngamandla akhe ovuko kwakhona nakwakhona. Abafundi bakaYohane ngela xesha ngoko baba ngabafundi bakaYesu Kristu. Kweli xesha abantu bayifumana inzima ukujika ukucinga kwakhe, baninzi abafundi kodwa bambalwa abafundi bakaYesu Kristu. Masiqonde, samkele esi sifundo, sazi uba yintoni injongo kaThixo nento ayenzileyo ngobabantu. Asilandeli umntu othe wafumana inkolo ethile kodwa silandele inkosi kwaye sinokubeka kakuhle ulungisele uThixo awanikayo. UThixo akasilibelanga kodwa ubeke ilizwi lakhe lesiprofetho phezu kwesiphatho sesibane, sikhanya njengesibane esikhanyayo endaweni emnyama. Zintanda, kule mpela mveki nje oko ibikukomeleza nje intsikelelo kum, ndiye ndakwazi ukusala kwilizwi kaThixo njengeliphilileyo elisebenzayo, ilizwe elinamandla likaThixo eleza kuthi kwaye nabana ongaviyo ukuba uThixo uthetha nathi, udinga uba enziwe ngokutsha entliziyweni, udinga uba namava ngoThixo. Zintanda, ilizwi lenkosi alibhekiselwanga ezitulweni ezihleli kuzo kodwa entliziyweni zethu. Mele silamkele kwaye ndiyakholwa uba senze njalo. Mhlawumbi izinto eziseza kuza zizawuzaliseka ngokukhawuleza kwaye mele silisebenzise lonke ithuba esinalo, sakhane sime sonke njengamntu mnye, siyintliziyo nye, simphefumlo mnye, kwaye yawubona ukuba sonke simanyene kwiindawo zethu ilungu ngelungu, ngoko singajongana notshaba. Siqaphela kakuhle nje uba abantu, cinga umzana uRus uthethile politiki kodwa bakhona abantu abaneenjongo neembono ezahlukileyo kodwa xa kusa kutshaba singqondonye. Isibhalo esingcwele sithi kwabasefilipi, ukuba ubani kuni unengqondo embi uThixo akutyhila oku kuni. Akekho umntu ekumele uba achithe ixesha koku, yeka nje kuphela ukuxoxa kodwa singaya phambili nenkosi yethu kwaye kumele sime ndawonini kule mihla yokugqibela ukuba sifuna ukuphila. Abantu bakaThixo banethuba elinye nje kuphela lokuphila kwaye kukwazi ukuba sikhanyiselwe nguThixo sihambela phambili kwaye ngoncedo lukaYesu Kristu inkosi yethu, kwaye kuba wonke umntu uyawufeza umsebenzi uThixo amnike wona. Omnye akadingi uba ahlale ezinyaweni zomnye, nomnye akadingi uba yenze umsebenzi womnye, kwaye ngokunjalo laneli gumbi lethu sonke uba sisebenze sonke ebukumkanini bukaThixo ide inkosi ibuye. Kodwa masixelelwe into enye, abu thixo abathumileyo bathetha amazwi kathixo bayibonke abakathixo balive ilizwi kathixo kwaye nantsi into esiyidingayo kweli xesha izinto eziseza kuza zizawuzalisekiseka nguthixo ngeli xesha iingcaciso kwicala lethu azizizi kuzaliseka okungcwele uba kusondele kodwa kukuchasana zime ndawo endleleni yethu thixo uza kuzalisekisekisa icebo lakhe losindiso ukholo lwethu luqinile ubambele koku nje kube kanye kuko konke ayikho into kwaye akekho umntu onokusahlula kuthando lukathixo olo lukuyesu kristu inkosi yethu nditsho nezinto eziphezulu nezisezantsi nezinto ezikhoyo nezisaza kuza uthando lukathixo lutyalwe ngokwencambo enzulu kwintliziyo yethu kwaye into uthixo ayenzileyo siyithwala njengokobutyebi obuhle apha emhlabeni umthandazo wam nomnqweno kukuba bonke abava ilizwe elithiliweyo kweli xesha bawuqaphela uba uthixo uyeza uyawudibana nawe izulu lawugcwala ungabi naxhala akuzubakho situlo esingenamntu kodwa nguwe omenyiweyo nguwe ekumele uze nguwe lo uthixo athetha naye ngoku kwaye umbuzo uthi ingaba wena wamnike phi impendulo ngoko ayikho indlela yokusindiswa singene ezukweni ngendlela yethu singakwenza kuphela ngendlela uthixo asithembise ngayo elizwini lakhe xa sikulungele ukwenza oku ngokuba ayikho enye indlela inye kuphela indlela inye kuphela inyaniso bunye kuphela ubomi nguye kuphela owathi ndim indlela inyaniso kunye nobomi ndim uvuko ngokuqhubeka kunjalo yanga inkosi njengentloko ephakanyisiweyo yebandla itsalele onke amalungu ayo kuyo isisikelele ngeentsikelelo zikathixo namandla onke othe weze ebandleni ngawumnqamlezo indumiso kumele ukuba kwakumele anyamezele umnqamlezo afe ukuze sisikeleleke sisindiswe waba sisiqalekiso isono sethu nobugwenxa bethu babekwa kuye ukuze sibe noxolo ngamanxeba akhe siphilisiwe zintanda namhla akekho umntu ekumele ashiyeke thule namhla kumele sibe namalwimi oluliweyo kakuhle athambileyo njengoba uzakariya watsho kwakubona isithembiso sizaliseka wazalwa uyohane ngesaqubhe wayenokuthetha kwakhona ngoba isithembiso sazaliseka abantu abakhoyo xa ilizwi likathixo lesithembiso sizaliseka amalwimi abo ayathamba baze badumise bazukise uthixo bamnike uzuko kwaye ndiyakholwa mele sithathe ixesha elincinci namhla basikwenze uku kwaye siyibuyelele inkosi ngazwinye ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu sibeke wonke umsebenzi wakhe sicele yena ukuba abe nenceba kuthi nakuwo wonke umntu Ngoba ngokukhawuleza yena uyawujika atshintsha yonke into kuthi uThixo uya kuza kwabangabakhe. Ndiye ndabonisa nje ngophawu kule ntseni uba siyakholwa kuloo nyulo nakwakukwaziwa kwixa elingaphambili. Asikholwa umtyholo unelungelo okanye igunya lokudlala ibhola namakholwa. Andikholwa ukuba utshaba lunelungelo lokolula isandla sakhe asibeke phezu kwelifa labangcwele. Siyakholwa uThixo usilungise ukuba singene kudabu lokomoya, siye phambili ngokholo, sithembe iNkosi. Kwaye yakubona uSathane lutshabo loyisiweyo, iNkosi yeyajongana naye ngokwayo. Umeyisile, umeyisile, umohlulile. Ukholo lwethu mele luze kuthi ngentshumayelo, luze ukholo ube luloyiso lwethu lokweyisa ihlabathi. Incwadi yokuqala uYohane isehlose sesihlanu nonke nasazi sibhalo. Ukholo luloyiso oluleyisileyo uhlabathi. Yintoni inqaku lokushumayela? Ukuba sishiyeka sifana, kodwa uThixo usebenza ukholo kuthi ngelizwi lakhe uba atyhile ngokomoya wakhe ilizwi lakhe kuthi phakathi kwethu asebenze. Zintanda, namhla sifuna ukuthemba iNkosi ngendlela nje engathethekiyo. Ngoku siyakubona okukhulu okunokwenziwa nguThixo, unako ukukwenza. Ukuba siza nje singenakholo asinokwamkela nto, kodwa ukuba siyakholwa ukuba ungumvuzi wabo bonke abo bamfunayo, bamquqelayo okubhalwe kumaHebhere, ngoku uza kusivuza namhla. Ungakholwa na oku? Ungakholwa uba uThixo ayiphendule imithandazo? Unokukholwa ukuba amandla kaSathane eyisekile, ukuba sithe saba ngabeyisi ngayo uYesu Kristu iNkosi yethu? Ngoko asinikuzuko kuThixo wethu sonke. Masimeni, kwaye ndithetha ukuthi masise phambili namhlanje, masiseni phambili sizobulela iNkosi apha namhlanje sonke. Kungabikho namnye kuthi awushiyeka emva, masise phambili ngokholo. Kwaye asuthandaza sibe buhlungu kuphela, sawubulela uThixo kuba usivile. Sakumthathela izwini lakhe, sazi ukuba uya kuzenza izinto esizicelileyo. Ndumiso nembulelo kuyiNkosi. Kanye njengokuba ndinjalo ngaphandle kwesinxenxezo, kodwa kubi kazi lakho lapha lala ngenxa yam, yaye ukuba wena uya ndibiza mvana kaThixo ndiyeza. Ndiyeza kanye njengokuba ndinjalo kwaye ndilindile uhlangulo mphefumlo wam kwibala elinye limnyama, kuwe onekazi lokucoca o kamabala mvana kaThixo ndiyeza, ndiyeza. asithandazeni ngoku. Asinokuzenzela ngokwethu nje kuphela. Kwinto eshukumisayo. Kodwa
with your entire world.
Ngomsebenzi wakho pheleleyo. Ngomhlambi wakho.
With your people.
Oyindimbani. Kubantu bakho. Kulizwe lonke jikelele. Oh Thixo.
Give a signal.
Nika iphawu. Olo phawu lawuthi lonke ihlabathi liqaphele uba nguwe othethayo. Kwaye nosebenzayo. Kwaye nophendulayo. Kungqineka ilizwi labakhonzi bakhe. Kwaye siqaphele icebo elivaliswe ngabaprofeti bakho. Nkosi, njengoba umprofeti Habakuk esitsho, banoxa umbono ulibazisa, siyawulinda ngokuba ngokuqinisekileyo uzawufika. Haleluya, Thixo wam, ulapha ngokuba uthethile nathi. Ngoko ke nathi sifuna ukuthetha nawe ukuze sibe phantsi kokugqunyuthelwa ngegazi lemvana kwitroni yakho yobabalo. Sikubulele ngayo le mpilaveki. Sikelela bonke abaya kumamela la makhasethi, oh Nkosi. Xa siqaphela ukunxunguphala kwethu nobuthathaka bethu, ubukhulu bakho nokubakho kwakho kwiindawo zonke kuba kuhle kakhulu kuthi. Haleluya, uzuko kuwe. Ngoba xa sikuthathaka wena unokuba namandla, kwaye xa singeyonto wena ungaba kuko konke kubo bonke nangabo bonke. Haleluya, ndumiso kuwe Thixo wam. Ndiyakuva ukuba khona kwakho okungqalileyo kula mathuba phakathi kwethu. Haleluya, wena uguqula ubomi bethu, iintliziyo zethu, iingcinga zethu, izenzo zethu, ukuhamba kwethu, nathi sonke siphele uyasiguqula usise bukhoneni bakho. Haleluya, indumiso nembeko, uzuko nodumo egameni lakho Nkosi. Kuhambo luphambi kwam ndibeka phambi kwakho i-India, iCeylon, amaFilipi, iSingapore, Nkosi, yonke iAsia, yonke iAfrika, imntla yaseMelika nentshona yaseMelika, yonke iEurope, iChina, iRussia, iJapan, bonke abantu Thixo wam, unguThixo kwayo yonke inyama. Yiba nenceba, ngenelela ukuze udunyiswe igama lakho nozuko lwegama lakho. Haleluya, ndumiso nembeko mayibekho kuwe. Haleluya, haleluya, Thixo wam.